Kooti enkulu mu bitundu by'ejjinja eriko omusajja gweragidde aweebwe obukadde bweza kuno 19 okuva eri ekitongole kivunaanyizibwa ku kulwanyisa ekirwadde kya mukenenyo oba kya siriimu kya kitaso mu Uganda nga entabwe evudde ku kitongole kino okulangirira n'okukebera omusajja ono ne bamugamba nti alina akalwadde aka mukenenya era ne bamutandika okumuteeka ku ddagala ly'abantu abalina obulwadde buno bwa siriimu okumala emyaka 7 oluvannyuma n'akizuula nti abamukebera ate bakola nsobi. Omusajja ono nga ye John Wataka agamba nti yakeberebwa mu kitongole kino ekya TASU mu mwaka gwa 2016 omwezi gwali gwa 7 era bano oluvannyuma lw'okumukebera ne bakamutema nti alina obulwadde obwa siriimu bwe bato ne bamutandikizaawo ku ddagala lya ARVs erimiribwa abantu abatambula n'obulwadde buno okutuusa mu mwaka gwa 2023 lwe yalekerawo okumira eddagala eryo. Ono agamba nti yatandika okufunamu okwebuuza mwaka gwa 2022 bwe yagezaako okuwandika okusobola okufuna omugabo gwe wansi w'ekitavu ky'abakozi ekya National Social Security Fund wansi w'enteekateeka y'abantu abatambula n'obulwadde obwa mukenenya. Wabula oluvannyuma lw'okugezaako okuddamu okukola okukebera ate ne kizuulibwa nti ono talina bulwadde bwa siriimu nga abakulu mu kitongole kya TASO bwe basooka okumutegeeza. Olwo bw'atyo ng'ayita mu bannamateeka be basalawo okuwala awali ekitongole kino mu mbuga z'amateeka era olunaku olwaliro mu maaso g'omulamuzi Joanita Bushara anagambye nti musajja wa Tone ebbanga lyamala ery'emyaka 7 ng'amira empeke zino yayamira za bwerere kubanga obulwadde teyabulina nga nabwe kityo ab'ekitongole basaanidde okumulirira. Okusinziira ku mulamuzi, musajja mukulu ono oluvannyuma lw'okukitegeera nti alina obulwadde buno yafiirwa amakaage omukyala yamu